Nkosi yami
ngiyakubonga ngiyakubonga ngiyakubonga
Msindisi wami
ngiyakubonga ngiyakubonga ngiyakubonga
Khululi wami
ngiyakubonga ngiyakubonga ngiyakubonga
Jesu wami
ngiyakubonga ngiyakubonga
Nkulunkulu somandla
ngiyakubonga ngiyakubonga
Nkulunkulu somandla
ngiyakubonga ngiyakubonga ngiyakubonga
uzungangish
hi Jesu wami uzungangish hi Jesu wami ngisho ngoba bangane bami bazongishiya nezihlobo zami zizongishiya nabazali bami bazongishiya abanye sebangishiya nalomzimbe ngihleli kuwo uzongishiya ngisho ngoba bazoqhiba kodwa wena ngekungishiya kuligugu kimi ukwazi ukuthi wena ngekungishiya
Zube nam baba
Zube nam
baba
Zube nam
Zube nam
baba
Zube nam baba
Zube nam
Zube nam baba Zube nam baba
Zube nam
Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Zube nam baba
Zube nam
Zube nam baba
Zube nam
Zube nam baba
Zube nam
baba
Zube nam
Sungangshibo 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 Sungangshimi Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Zube nam baba
Zube nam
Zube nam baba
Zube nam
Sungangshimi Sungangshibo Sungangshimi Sungangshibo Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Zube nam baba
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 Zube nam
Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Sungangshibo Sungangshimi Sungangshi inkosi yami kude paradise lakho
Zube nam
Zube nam
Zube nam Zube nam ba
uzungangsh
hi Jesu wami uzungangsh hi Jesu wami ngisho ngoba bangane bami bazongishiya nezihlobo zami zizongishiya nabazali bami bazongishiya abanye sebangishiya nalomzimbe ngihleli kuwo uzongishiya ngisho ngoba bazoqhiba kodwa wena ngekungishiya kuligugu kimi ukwazi ukuthi wena ngekungishiya